jacaylki intuu jilibka ka xidh oo jidinka tahay sida arjibaxo ila jaarku noqotay sida arjibaxo ila jaarku noqotay mar haddii jacaylki intuu jilibka ka xidh oo jidinka tahay sida arjibaxo ila jaarku noqotay sida arjibaxo ila jaarku noqotay socod ruux jirmaado jiqsan qaadi weli ma jira adduunyada miyuu xadhigga juqlow isu jiidi karaya laba meel fog kala jira alla isu jiidi karaya laba meel fog kala jira socod ruux jirmaado jiqsan qaadi weli ma jira adduunyada miyuu xadhigga juqlow isu jiidi karaya laba meel fog kala jira isu jiidi karaya laba meel fog kala jira mar hadduu jiheeyuhu kalluumo jidkaagi jahwareedna kugu dhaco xaggee baad u jeeda kuu jita cashaqo jite cashaqo u jaraysay giyada hadduu jiheeyuhu kalluumo jidkaagi jahwareedna kugu dhaco xaggee baad u jeeda kuu jita cashaqo jite cashaqo u jaraysay giyada adigoon jiboonayn nafta aan jujoonayn cashaqaaga jahar kale u samaysa jahar kale adigoon jiboonayn nafta aan jujoonayn cashaqaaga jahar kale u samaysa jahar kale jarka laaca aragto adigoo jaleecda ku jari naftaadi jawiyaanad garanayn jarka laaca aragto adigoo jaleecda ha ku jari naftaadi jawiyaanad garanayn mar haddii jidhkaygi iyo jahaar agtiidu aso horjeeste kuu shuqimayo ahay xididada jirkaygiyo ahay unugyada ma joogtide ahay kaacharay naftaydi kaacharay naftaydi kaacharay naftaydi mar haddii jirkaygi iyo jahaar agtiidu aso horjeeste kuu shuqimayo ahay xididada jirkaygiyo ahay unugyada ma joogtide ahay kaacharay naftaydi kaacharay naftaydi kaacharay naftaydi kaacharay naftaydi kaacharay naftaydi.